waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Gobolka Western Australia, qofkii ugu horeeyay oo ka soo jeeda South Sudan oo loo doorto baarlamaanka Australia ku yaal ayaa la dhaariyay. Ayor Shud waxay Australia qaxootinimo ku timid 2005-tii, waxayna rajaynaysaa inay noqoto qof ay ku daydaan haweenka kale ee soo galootiga ah oo raba inay siyaasadda galaan. Anigoo ah Ayor Makur Chud, waxaan ku dhaaranayaa inaan u shaqeeyo shacabka West Australia anoo ah xubin ka tirsan baarlamaanka. Toddobaadkan ayaa noqday mid taariikhiya marka la eego siyaasadda Australia. Ayor Makur Chud ayaa marna noqonaysa xildhibaanadii Afrikaana oo ugu horreysay oo gasha baarlamaanka West Australia, sidoo kalena siyaasigu ugu horreeyay oo la doorto oo ka soo jeeda bulshada Koonfurta Suudaan. Markaan imid Perth, kuma hadli karin af Ingliish. Waxaan ahaa gabar wadata oo keliya boorso garabka u saaran iyo bac wax ugu jiraan oo la socota walaasheed. Waxba ma aynaan wadan, xataa $1 maanan wadan. Haddana heerkan ayaan gaaray, ayay tiri. Ms. Shud ayaa Australia iyadoo 16 jir timid 2005-tii, kadib 10 sano oo ay ku jirtay xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya. Aabaheed ayaa dhintay intii uu socday dagaalkii sokeeyay ee Koonfurta Suudaan, taasoo keentay in hooyadeed iyo 5 caruur oo la dhalatay oo walaalaheeda ay nolol ammaan ah ka raadsadaan dalka Australia.
I'm actually really excited about this new role because this is the place where our lives
aad baan ugu faraxsanahay xilkan cusub, sababtoo ah halkan waa meesha go'aamada lagu gaaro. Inaan ka mid noqdo dadka go'aamada gaaraya oo aan dadka noloshooda wax ka bedeli karo iyo khibradda aan ka helayo waa wax aan aad iyo aad ugu faraxsanahay aana sugayo. Ms. Shod ayaa Australia timid iyadoo af Ingiliishka aan ku hadli karin. Markii ay ka qalin jabisay iskuulka sarana, waxay bilowday xirfad dhar xayeysiin ah oo ay heer sare ka gaartay, iyadoo dharka ka xayeysiiyay magaalooyin ay ka mid yihiin New York, waxayna sidoo kale shahaado jaamacadeed ku qaadatay xisaabaadka ama accountingka.
The community has been very supportive. They're very
bulshadu aad bay ii taageereen. Qoraallada dadku qorayeen waxaa ugu badnaa kuwa leh "waan ognahay inaad hawshan gudan karto, waxaad weliga bulshada u ahayd tusaale, dhalinyarada ayaa tusaale u ahayd iyo haweenka dhalinyarada ah." Waxaan ka mid ahaa baytar laftigeygu dadkaas, anoo 17 jir ayaan wiilkayga dhalay. Waxaan ahaa hooyo dhalinyar, iskuulka ayaana dib ugu noqday, weligay gacmaha intaan koru taagay ma dhihin ma samayn karo. Waxaan qaatay shahaado jaamacadeed oo aan ku qaatay xisaabaadka. Waxaan ahaa hooyo shaqaysa, ayay tiri. Waxaa loo xushay inay musharaxa 3-aad ee xisbiga Labour-ka ugu tartanto kursiga North Metropolitan ee aqalka sare ee West Australia. Labour-ka ayaa guulo taariikhiya ka gaaray doorashadii 2 aqal ee West Australia, iyadoo 4 ka mid 6 xildhibaan ee laga soo dooranayay North Metropolitan ay markaasi Labour-ku heleen. Guusheedan taariikhiga ah ayaa waxaa ammaanay dadka u ololeeya dhaqamada kala duwan ee dalka oo dhan. Inkastoo ay tahay xildhibaanadii ugu horreysay oo ka soo jeeda Afrika oo gasha baarlamaanka West Australia, waxay rajaynaysaa in kuwa kale ay galaan baarlamaanka. Guusha aan halkan ka gaaray ugu yaraan waxay rajo weyn u noqonaysaa haween kale. Dadaala oo isku daya fursada ayaa jira, ayay ku soo gabagabaysay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.